Krishna, Krishna Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Radhe Krishna.